control. Kongongena swelo.
Hey, better long stand of venom.
Ibuku yasemnandi kasi rap angazi ukuthi ngithini yose kuthiwe sengidisile bafuna ukugipa nami mele uhlale une-intention yokubhala unganqethezi mele ukhohlwe lama-fashion lento iqalelana baya kuzonda vele passion i-DT6 yaphela ngenxa yakho vele passion indaba uzibisa inkonka lento ixaka abantu passion bahlala begobhani wena osuse lento passion ngiyabona imibuzo mningi sengiyohlezi njengibanyisi owokugcina lo mbuzo kanti uphupha nini i-passion inkinga yami ngilali nama-nightmares ayangisaba engabe nanithembeni nithi niyempini kodwa imbombi ibheke kimi abasuke 17 abeli babheke nina besho kubi sendakiwe inkinga yenyanxe ngiyabona engathi nje nishayiwe lo beat uyahlakaza kuqhuma umbani kuhleka ulightning uthi nami ngisizinja ngivele ngifake ispirit angiphelelwa amabhazi inkinga nje sengqena ukucula ningixolele ngibhimbile inkinga nje sengqena ukurepha ukurepha ekwazi laphi kusho ntaba kayikhonjwa ashaya le sitayela washaya phansi ngekhanda wavuka umuntu esekhala angazi kwenzeka nami bangikoleke ekhaya lengoma kanti mqondo ngibone ngathi bayithiwe yangizonda uyangithwala uhlale wasanamsebenzi busha lo msebenzi unyaka nonyaka sarepha lento sayiqala isigele isibhale kuphele namaphepha abanye begxeka bethi benzani bephetha noma benomona bonomona ngizobaqhoba nakonyaka ngiyabafonqa angizonda nje ngiyafonqa phuma entaba mhlophe munenkinga ngidila nawe hhayi ngoba ngifuna ukubuka iningi vele liyangibozela isitayela ngisiphethe inkinga iyodwa nje niyazela ndafakela kubhithi inkinga nje ndatatazela ke nekuqhaqha sela ngisho nasejoza kekho umrepho ongimincisayo intaba mhlophe yonke uyedwa kuphela onginyanyisayo suyofunda kwesakho ngizokudisa ngonyaka ozayo noma ngodisemba ma kungekho nje ngikwenzayo bangifanisa notshani bathi lona kakhuzeki ezinye ezilwela ifame kodwa umusic awunataste bangivalela ngaphandle babona ukuthi ngizobadlula ningivuma emakhoneni kodwa sirekhode erondweni le nto engenza lani siyophelela ethuneni noma khona emthandazweni wakhala nomishini wathi sengizenza ngcwele ngcwele sengikhathele umntalabhela abafana bayazwela namanje angiqine lutho ngisangabhifa kuphela unyaka
ayezasekhayaakanyaka
qhela impela aqhala cha
okay I'm looster kekho ngangivala yithi ngintshele dala ngibhala amagama azamile intshebe dala ngilala macala sekuphela isineke I'm sure you think sadlala masiqala sesiqala strapper look iqeda fast i-career ma uqala ukubheda example uzibize ngenye rapper nompetha I'm a real rapper for real rappers ngabheja I'm a main rapper I'm main rapper ndiyabetha lona uqhaqhama abandla umahamba yedwa asiyo niggas on the rush wala khala mine lokhu ngiyapenda so ngiyazibuza ukuthi nikhala ngani we are the mula siqeda inhlupheko si-amplified I'm ministala sakha ngisizwa ngicela usandalani dark imagine bosi ngokungigaya le feature ezasekhaya sengiyaphuma manje ezasekhaya sengiyayivala manje
my heart is cold as the morning and don't wanna grow old don't wanna listen to you morning and my sound don't get sold I have a lot of stolen passion and my story's untold I am the evil man that demon that you don't wanna walk I am the superman that crucify my powers can walk I've got to stop it my mind is going faster than an hour than a second that's a power you devour I'm not a beast I am a monster parasite with evil powers when I diss them they get sour with their mothers yeah. little brothers dead beat heartbeat yonke into iyafana kumina I beat this beat nombani uhlele deskin mischief mystery ngathi ngizolwa kule season ningangivimbi ningangithinti ngizozinquma zonke lezinje